Anilifen boloma demen la jigin kera bi, araba, malabo, pankuru jingyoro la, jamanatigi dankan Teodoro Nguema Obiang Mange fe, ni abe wole fana Teodore. Jamanatigi Teodoro Obiang Nguema denge dola kelen. Gine Equatorial, taji bo jamana ni afasodeon bi milyon kelen ni ba keme sabala, ye jatige wale gerente, dabe wole ko kouvrefe, ani kumbeni labe on geleman boloda, kakenye ni COVID-19 warangatali kurawi. Abuluchi froa, nobe wele Sinopharm, tata ba keme, hakea, ni pekenye ye abuluchi froa keme saradala, bi wolonfla ni bi konoton sebagaya, ani legese semantia, desam kalo temenela. Kamasoro, furuba kunafuni kren kren, baseli yoro, sifleli wale u, makola segin. Obina ke, ka abuluchi tabulu kun folo boloda, ma ba bidurula, nobi foloya ni kenea so barakela u. Jamana furanche lakana baga u, oni ma munuka kenea ko, faratilen abana. A la selichi kanfe. Ofanala, jamana furuba, jabarani oni arajoso, no ye TVGI, ye alaseko, Teodore Obiang, ni faso, COVID-19 kumbeli jekulu, nabewele Comité National de Lutte contre le COVID-19, o nyemoro fanado, binake ma folo, kabolochi bi alamsa shula. Kabni abana korochelila, Guinée Équatoriale ye a Kenedali lase, ko jamana dem ba duru, ni keme woro ni tani nani nyongorila abanafe. Ani bisegini ulonfla tanyana.